watabade haradio budu ebadeo kakati ya kwati dechi wina cha FDC bendera kuntewe obukule mbeze we guanga Nathan Ndala Mafabi kutalaga district ya Luwero oluna kuluwa lira kutani kidemu tauni kansa ya usika era abayo abagambi enti singa manamwe siga nebamuwa obukulu agenda kuba weleza bulungi ngalongo sebi njigiriza alongo sebi obulamu ebi obulimi ebi enfuna nebi dalabyo na ebi kulakulanya bana Uganda. Era Ndala Mafabi abuulidde bannabuseeka nti kye kiseera okuzibuka amaaso balonde ye kubanga yagenda okujja bannayuganda mu bwavu obubafumbekeddemu yagamba nti Uganda yonna efumbekeddemu obwavu yagamba bannayuganda bonna baki bavu kubanga gyayise yonna abantu bamugamba nti ebyenfuna bannange si birungi
ate nga bye yakugukamu
yagamba nti okuva government ya NRM bwe yajja mu buyinza teyina kyekoledde bantu bali mu bwavu n'enteekateeka enjawulo zebagamba nti zebataddewo yagamba nti teziyina kyeziyambye bana Uganda.
Bale banka jabaita Cooperative Bank ya beba corporate na kumbuni ya genda ama kufuna sete se muja kusutenga kwa wada magoba demu vai banka zo zikenda kuwa rati zamwe ndi kudonyare yomo ukolo lukudo urumu wapakira uta kumina muenda kendo singa wali wakwaza bandi kolele kilomita aviri kusete za bako sawa tokoa kilomita reka emu kubanga wanawe gana sababu uza chumbole hapa gulikasele wa watu koya ye ngambeli njaka ya kubambule kusete zetu gendo kusezi inga leze muna hatu zuma anga mzoe lebo luna kuje musasura zetu gendo kole ngudo mu Uganda katika weno mumia kana kutoye musebe zingia kole ngudo za wana mchi Uganda kao kole mchonyo kola ngudo za mu Uganda kata agenza kole ngudo e Kongo osawole teo kugeno kole ukulisu mwana omuno nga uwenja alekola chi umuruma sechipo ya geti tatu waka ya pa wana Uganda ito no kuwanisa kutole ngudo za
okay. Lugalama Thomas onono ya kwati lefu disi bendera kuchifo chobaka wa parliament musazalie bamnanika ye alope de Nathan Ndala Mafabi ebizibu ebiruma abantu b'ekitundu kino na dale byenjigirize ebizingamye
nja kutwala mukisa guno sebo president Ndala Mafabi okutegerezaawo nti amasomero gamu naga gavumenti agasuka mu atano tekuli sinia ya kutano na ya mukaga bamemba bakaba parliamenti abazo okuganetanga ya makumyaka makumi ana yabata twala yunga yomu parliament gatekebweyo mulimu eri ebinyolya mulimu eri ekayindu mulimu eri asambu kasoma moni ya second school mulimu eri amazi kokete na second school
byonabi ulide era na yenyamira nnyo olwa government okubanga tefuddeyo nnyo ku bantu beruwero ate nga giyasinziira okulwana okujja mu buyinza era n'ekyokujiyita
meka
ya Uganda abakudali baba kudalira bukudalizi baba kudalira bukudalizi olw'embeera mwe bali ey'obwavu mbuno bunya n'okunya munange alabika atuseyo bwatinanga mu bwavu nga
bunya wano wawo nyobwavu
naye wano wasinzidde okubategeeza nti ye eno n'esaawa batambule n'ebyawandiikibwa myaka 40 ntino bazibuka amaaso balonde Nathan Ndala Mafabi yeka yagenda okubanunula
naga batu protecting God the case ukumeyo obugaga bwamwe abana bafa abagwe luwero kati bagambe fa tukumo buwavu wafe mbasaba timukumo buwavu oyo mwami oyo yamala miaka ne Bible egamba miaka meka mumpulira abakulisayo je muri wano nabasilamu salamu aleko kambuze enaku ze duwazi vena meka ana yesu ya sebe enaku meka ana kabaka Daudi ya fukile si israeli miaka meka ana avana ba israeli babo na mbona mudunge miaka meka ana enaku zomu bizili meka
ana
rijabi gaste gasta ogambo wae naye Nathan Ndala Mafabi oluvuddaawo ayolekedde eggombolo ena ziro bwenyi yasinzidde n'akakasa abaayo nti bwatuuka bwati mu ntebe emisolo gigenda kukendeera abeewola ensimbi teri kubabinika magoba mangi enguzi agenda kugirwanyisa ate n'embalirira y'ebyobulimi egenda kulinnyamu okusinga kweno
Jagala kubabuulira bino bigenda kukoma kubanga byobulimi tugenda kuteeka mu budget 10-10 bigenda mu byobulimi naye n'esente zino zemwagala nnyo okwewola tugenda kuteeka sente zaffe ziyamba abantu ba wansi cooperative bank ne agriculture bank bino bikomawo oba ogeza eno ewola sente teri yenna anakujako wada interest ojja kukoza ezo ejiri z'okozeki z'ofunye kuba zino sente zammwe zetubawa buli mwaka baba tuliyoni 10 zino sente zimotoka eno lita emu 15 otuula kopiki 15 zigenda.